tushuke, utawale maishani mwetu, tupe leo riziki zetu, tusame makosa yetu, uturehemu baba ye, utusame kama nasi tunavyowasame wale waliotukosea baba ye, yo, 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 no, 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 no. Utukuzwe
Mokozi ofandi na lola yambalo yemboto memelio Yozaliza memalamu, yozaliza mba kitoko Poka ya figele gele ya wanarusha Wanakulete ya wana Yawe, 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 yawe Sema baba yetu
Baba yetu Wambiguni Jina lako
Jina lako
Vitukuzwe
Ye yeah, baba
Baba yetu
Wambiguni
Wambiguni
Jina lako
Jina lako
Vitukuzwe
Vitukuzwe
Ye yeah, baba
I'm not afraid.